VOA. Tun Radoni Sagala Americati. Sagantaa Radoni Sagala America wutaat haagi jimaata galgal saati lama hodha ka haagi saati sadii meter baandi 1922 fi 25 irratti Washington DC rada barsiin kaarda kun mantan jalqam. Babaro tole arguyan wutaat chamsan soddoma bari kun lama fudani jahati kopi VO afaan oromoti in Washington DC ra televizhinii fi radoni ni dagro jirtu caqasu jirtani ansora ala ketan kesumes
kano dudubbi summani namo daandi ti dhaggeeffato ta kenya kamoltan arragutu ma United States kesa tayana guya goto tato ayane fameole
Ethiopia qormati kuta kudani lama arda akkume jal qabani qaata hatan jedani tin hambisani ministeri barnota difam gafate ennu tate tin internet irat facas gafini sani man ihade ge guya den gadda gan diddami shaneso bi bulchun jal qabul fefat america takkum mamma jenne guyan memorial day yokana mo guya waran america lolkes juruf lolkes salubuda be fi wangar garatin bi tana wa bay jedani tin tigalate fefatani huji sal len qabatani wana ardisani kopesin kessa aktokko odutta sana namo
Arragutumma United States keessat guyya gootootaatu ayyaaneffame ole dhiirotaaf dubartoota biyyatti waraana keessattu utuu biyya isaanii tajaajilanii wareegamaniif kabajaa kennuuf guyyaa gootota ayyaaneffamu kana ilaalchisuudhaan pirezidaantiin biyyatti Barack Obama bakka awwaalcha gootota biyyoolessaa kan handaara Washington jiru Arlington National Cemetery jedhamutti argamuudhaan bissi abaaboo awwaalcha loltu maqaan hin beekamne irra kaa'anii jiran haasawa dhageessisan keessattis biyyi tokko kan ittiin mul'attu namoota guddiste baafattuun qofatuun taane namoota yaadattuun ta'ullee dubbatanii jiru qophiin Ameerikaa fuummata shaarraa kanatti fuleffata booda dhiyeessina. Yabalawwan yookaan immoo markabawwan godaantota fe'atanii namoota seera ala godaantota deddeebisaniin Liibiyaarraa gara Awurooppaatti oofamaa turan galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatamuu isaaniitiin namoonni 700 lakkaa'aman dhumuun oolle jedhamee sodaatamaa jira. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti bubbee qilleensaa fi dhahaa bishaanii hamaa 7 dabrerraa kan ka'e yabalawwan 3 walitti aananii roobi kamisaaf jimaata nyaatamaniin dhiirota dubartootaaf ijoollee dabale walumaa galatti namoonni 700 gaan dhabamuun oollee jedhame jira. Balaan kun yeroo waggaa tokko as keessatti sa'amaadha jedhame jira. Imaltoonni balaa kanaan deemanis godaantota biyyoota Afrikaarraa gara Awurooppaatti godaanuu yaalan ta'uunis beekamee jira. Manni murtii waraanaa kan Somaaliyaa haleellaa boombii xayyaara imaltootaa kan daandii qilleensaa daaloo irratti raawwatame wajjin yakka walqabateen namoota 10 irratti adabbii muree jira. Kanneen keessaa namoota 2 irratti jechuun miseensota Al-Shabaab kan ta'an Abdi Weli Mohaammed Maa'oo fi Araa'is Hashii Abdi irratti hidhaa umrii guutuutu murame. Abdi Weliin hojjetaa dirree xayyaara Moqdishoo ture. Hogganaan mana murtii waraanaa Somaaliyaa Hassan Ali Nuur Shute yeroo adabbiin kun irratti murametti ibsa kennaniin viidiyoolee to'annaa waraabbiitiin dabalee ragaaleen dhiyaatan martinuu jarreen kun haleellaa xayyaarichaa keessaa harka qabaachuu isaanii agarsiisaa jedhanii jiru. Boombiin kompiitara laaptooppii keessatti hidhame xayyaara Somaaliyaa gara Jibuutiitti imaluudhaaf ture keessaa galfame sun xayyaarichi akkuma ka'e daqiiqaa 20 keessatti kan dhoye yoo ta'u nama kompiitaricha qabatee seene dabalee nama tokko qofatu ajjeefame. Qaama walakkeessa xayyaarichaa immoo uree bahee ture. Namoonni irra turan 74 akkasumas hojjetoonni xayyaarichaa garuu utuu lubbuun dhabiin afuun isaanii beekamee jira. Haleellaan kun baatii guraan dhalaa keessa kan gaggeessame yoo ta'u garee Al-Shabaabtu itti gaafatama labsatee ture. Hogganaan abbaa irree Chaadduraanii Isenee Hebree yeroo bulchiisa isaanii waggoota 8 keessatti miidhalee raawwatanitti yakkamanii hidhaan umrii guutuutti muramee jira. Kan Senegaal keessaa taa'anii arraa mana murtiif dhiyaatan manni murtii addaa Senegaal jiru pirezidaanticha Chaadduraanii kana Abreen yakka waraanaa yakka farra namoomaaf yakka dararaatiin kan himataman ta'uu beeksisee jira. Kanneen keessaa tokko murtii seeraa alaatiin namota ajjesu kanofke sakabuta usubatejra, ajjechale namota heddu, barota motumma sani jechun, barat ibakura sagalif sade tamilamara, aga bara ibakura sagalif sagal tamat gege sameti, itgafata muakatani kan manimurti kundubate, kanamales, dubarti hitam tuturte toko, siafur gudedud ans, gudedun sanis, kanirati mirkanaitau, manimurti kun beksisejra. Namota habren yakarratira watanif matile sani walin kan enyat ojechuf korachur and ragale manamurti tit ees gare mirgar lanama Human Rights Watch yeronit timotu mon abba irre umatarrati yakkasu kan nesara watani kabenyasa samudan garabi yala tit eesani jirenyak anani jiratan umachajira jechuran dubatejira. President in Gambia, Yaya Jame, Ita Mirgar Ernama Biyasani Kesat Ammata Ufe Ilal Chisek Ek At Eata Jirurra Gurra Chuk Allatani Jiru Jechudan Amnesty International Bek Sejira. Wajira Amnesty International Ka United States Kesati Director Imma Hariro Motumma Adoti Akwe Jarmian Sanif Gurmule Mirgar Ernama Kabron Ita Mirga Motumma Yaya Jame Tingege Samajiru San Kangabasu Tifufutawu. Dubbatani jiran gabsawan siyasa kagare mormitu Solo Sandberg to anna policy biyatti jalatu jiru du usa elalchise akka qorannan sadarka dunya geggesam wamichi barreisa mumichi katokkuma motumota banki munif Amnesty International esani boda kan odun kumbahe. Malike satt alella rit insa kalesa gegge samen lolton numna nage gumsa tokkuma motumota shana ajjesa muf kabran tokkuma daw tokkuma motumota beksisejira. Kamum nanagatif sabatinsa tokkuma motumota katan lolton togo kun utu konkolata waranatin demani walakke samali sevare ra gamalit at kilometra sodomaratti halellan kun irrat gegge samejeda mejira. Alella kanaf agammat kan ittigafata mafudate injiru barre sammu michi katokkuma motumota bankimun karadu bihima sani tamsa dabarsanin ajjecha kanada balale fatani nagenyaf tasgabbi biya sanatif rakkole hamof sodachi sota anke satok shororke summada jira nijiru oduna mafkabnu kanu.
Tam jaga sujud tentu radio ni view segan tafan romot. Ia digigan naji demi shane so Ethiopia bulcu jalka buaya dengan dal pepate Iskender Freo Finfinne Orutana Nuerge tujuh.
Sirna stadiumi Finfinne kesat kabaja merat kan argaman mumich ministera Ethiopia Haile Mariam Dassalegn. Waggoota 25 darban injifannoo hedduu galmeessa musaatu qan. Ayyaanni waggaa 25ffaa kunis injifannoowwan kana boodatti deebi'anii akka ilaalaniif carraa kennaa jedhan. Bara 1983 dura ka turte Itoophiyaa haaraadha kan ittiin jedhan Itoophiyaa see ammaa waliin ennaa wal bira qabanii ilaalan muummichi ministeerichaa dameewwan adda addaan eegumsa heeraa kan argatan jijjiiramni hedduun argamuu isaanii ibsan.
Kan sirna federala hojirra olche herri Republiki Demokratik Federala Ethiopia gafi enyumma ummata kan bara baye gutummati debsusa dabalate mirgi demokrasi fi misoma lamiwani yoto hinankatin akka kawajaman gochudan bekanna fi egumsa goda fi jiram biyati ke satti nagenyi warinsa qabu akka bufatu kan wabii qabu fi sirna demokrasii mootummaa paartii hedduu akka diriirfamuu fi guddinni ariifachiisaa kan haqaa walitti hin cinnee fi marti nu irraa fayyadamu akka mirkanaa'u taasiseera.
Itoophiyaan daandii guddinaaf jijjiiramaa boodatti deebi'uu hin dandeenye qabattee jedhan Obbo Haayile Maariyaam. Warreen waraana irratti madaa'an galateeffachuudhaan badii hamaa yoo hin hojjennu ta'eef olaantummaa uummata keenyaa hin gannu taanaan biyyi keenya daandii guddina waariinsa injifannoo tokkorraa kabirootti tarkaanfaturra buutee jirti jedhan. Mormitoonni hagi tokko akka amananitti garuu jijjiiramni argame jedhan hin jiru. Itti aanaa dura ta'an paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa mormitoota kana keessaa tokko injifannoo tarreessurra of qoruutu irra wayyaa jedhu guddinni dinagdee dhiihaa deeggarsu dhugaa miti jedhaniiru.
Nunti abisadde jelamu, dachi romo jelamu kanako, tebula romoti, beviske kenakilte dargin ille. Amma ola alte, latte dargin kenitille, ballake, salake nyerra, furatama jira. Sanichi lafa, ballake, duma jira. Warri gubbete bari, gubbete jerami, odo tama jiru kuni, warri hoki, jarratka jiru kuni, warri motu matu daate, motu maher dama jiru da. Warri motu matu daate, duguma, jirin sanichi jira nura, manak gari kese jiraki, makina gari hoka jiru, gubbera gari gatu itti tole jira sammi miliyona ta me kallaka mu sammi kenya garu doba yetti wanya tidabe mana barun ga yetti bari wanya tidabe jolle anne ran kuftu jetti
nama siyasa katan obulidatun carra ayyana kanatin buaf kasara jiru walin madalun barbaji sada jiru
ጥንካሬውን የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል ጉርለቱን ደግሞ ለማሟላት እና ለማስተካከል መጣ።
ሲምናጅሩ ጀበሰኒ እትፉፉ ሃንቂናጅሩ ሞስሬሰኒ ጉቱ ፍተታፈቹ ደመሌ ከለቲ መራን ቡዋቀበሰተ ኤራ ንጀድዋን ሆጀቱ ነጥም በቃቱ ያዲግ ገማሲያሳን ወንድኒ ሆጀቲ ወረቃራ ዋንደር በይን ፈካቱ አካያደ ኮቲ ኢንማዩ ቢየቲ ከነከሰቲ ሞቱማ ዲሞክራሲ ፊ ምርግናማ አካ ካባጀሙ በርባዱ ምቲ
አያን ሰንበተ ደርቤ ኦጂወን ኢሃዴክ ከንትፋርፋማን ኬሳ ቶኮ ጀቹዳን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ
ታምዘ ከሰው ጀርተን ተራዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ኮፒቴ ነጊ ይልቀምኔ ገርደጊቃ ኩዳኒ ላማ ቶኮ ያው ጅራ ሆነ ከደበር ቆርማቲ ቢዮለሳ ኢትዮጵያ ጆለ ኩታ ኩዳኒ ለማ አርዳ አኩም ጀልቀበኒን ሐምቢሰነ አክ ሚኒስትሪ በርኖታ ፌደራል ቦሽጉጤ ሽፈራው ጀሉቲ ቆርማቲ ኮነኒ ዋን ሀታመ ፈምቢሰን ኢታናም ቢሮ በርኖቶ ሮሚያለን ቆርማቲ ሀታመ ሀታሙን ሀታመቲን ሀፉን ምርከነጀል ዋን ቆርማት ኩታ ኩዳኒ ለማ ከበራና ሐምቢሴ ወመከከማ ገፈተን ከምቶኮኒ በረቶቲ ኦሮሚያ በራን ሀግ ጉዳን ዋንም በራቲኒፊ አክ ቆርማት ዱረት ደይረሰኒ ማቲ ቀብሳው ተሮሞቲ ፊነሚ ሄዱን ማቃ ኦሮሞ ፕሮቴስቱ ካናሞ ሞርሚ ኦሮሞ ጀዶኒ ሞቱማ ፌደራላቲ ፍናኖ ለጋፈተ ኢራቲ ዲዳኒ ጀናኒ ቆርማት ሀታኒ ኢንተርኔት ይረፈጃ ሰንጀድ ወንቲ ምርካናሞ ዲዮታናዩ ጋፊሌን ሄዱኒ ቆርማት ቢዮለሳ ከበራና ጀዳኒ ፌስቡክ ኢፊ ሰብቁንምቲ አከከረቲ ጋፊሌ ወሊን ዴቢ ፊ ጋፊሌ ወሊን ፈጃ ሰነዱት ሙሙለታ ኡምታቴ ፉዩ ሀፊቲን ቆርማት ቢዮለሳ ኩታ ኩዳኒ ለማ ከበራና ሚኒስተር ቢዮለሳ ኦቦሽ ጉጤቱ አርደላብስ ተነረት ጋዜጣሳን ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ሚኒስተር ካና ወጋፈቴ ጀናኒ ወንተከና ኩነን ዋና ሲንዱራለ ተናርገኒ አርገኒለ ህምበን ዋን ሀሚለናም ጫብሳቴ ቆርማቲ በራና ከኩታ ኩዳኒ ለማ ሀምቢሰኒ ይጀል
ሙሉ ለሙሉ ትክክለኛ ፈተና በወሰለ ወጣ ሆኖ አግንተለው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌሎች ፈተናዎችን ማስቀጠል ተገቢ መስሎ ስላልተሰማ
አከነጀል ሚኒስተር ኩን አኩም ጅሩቱ ቆርማት ማርሳ ኢንተርኔት ይረት ባይን ወልፈካቴ አርገነ ተናፉዩ ቆርማት ይታኑ ከነሙን በርባጭ ሳሚቲ ጀነቲኑ በነ ቆርማት ሚዲያ ረት ባይ ከነኑን በርባጭ ሳሚቲ ተናፊ ቆርማት ጉያ አፍራን ዱፋኒ ወልጣን ሳኒቲን ከነነ ያዳምነ ጀነ ማቲ ፍዮል ለለቲ ኡመት ቢተና ለቲምነ ጀነ አከበራታን ተኮ ጀሉተሞ ኤጉምኒ ቆርማት ፍጤ አከለመይ ሶፍራቹ ፍይትንዴ ቢነ ሚዲያ ኳን ሰብቁንምቲ ጫጋስኑ ኑቲመኒ ጀዳ አከበራታን ኩን ጋዜጣ ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔት ትትመቲ ጆሌን ጋፊ ቆርማታ ጋፊ ፍዴ ቢለ ወሊን አርጋተን ለነዱ ወዱአከ ቆርማቲ ሀታም ዱባታን ኤጊ ባቴ ድቆ ኤጊ ባቴ አቡቡልት ታቱለ አከ ቆርማት ካና ሴሩማነ ፉላ ፖሊሲን ጅርቱት አርጋመለ ሀታም ጀቹነ ክንደንዳምነ ተናፍለ ከለለ አከን ጀቹን ዱበት ኦቦሽ ጉድ
ካውንድረስ ወጥ ተባሉ መረጃዎች በሙሉ የተሳሳቱና ሽብር ለመፍጠር ሆን ተብሎ የሚረጩ መሆናቸውን ወላጆች በመገንዘብ ልጆቻቸውን እንድመጡ
አከን ጀል ሚኒስትሪ ኩነን ኦዱን አገማን ዱራት ባቱን ዳራፊ ቢየ ነገዱ ውፋም ባቴፊ ማቴፊ ጆለ ደጉጉር ሲቲ ያነኒቲን ኦዴሰን ማቴን ተናበከኒ ኢጆለ ሳኒ ጎርፈቹ መለን ኢጆለን ተኑም በከኒ ከሮም ቆጳ ከሮማ ቀባና ሱኒኒ ከሮማ እትቆጳን ሱኒኒ ቆርማታ ፉደቹ መለኒ ጀቹን ዱበታኒ ጀዳ ኦቦ ሽጉት ካለ አዶ ኢፍሰርደ ካኒን ባሲኒዩ ኦቦ ሽጉት አሞ ደጉጉር ዳላቴፊ መቃ ሚኒስተር በርኖታቲን ዲፋ ጋፈቴ አባን ጉርባ እንሳ ፍንፍኔ ሰበታ በርሲፈቶ ኮለኒ ወንተ አከና ኩን ቆርማቲ ሀፉን ኩንኒ ዋን ቀልቢ ናምቱቃ ዋና ሚለለ ናምቱቃ ጀል
እኔ ሞራሊ ተነካ ምል እንደ ዜጋ ሳስበው ከባራ ታክታቻ ነው ዩቲንን ጥፋት ይንስተት ማዩና አንደኛው የኔ የልጅ ሞራል
አከነጀለ ዋንት ኩነኒ ዋኒ ሐመሌ ናምቱቃቲ በለሳ ፊ ድጎንጎር አከና ካና ገማ አፉሪኒ ላልተኮ ሐመሌ በራታ ዋናምቱቃቲ ከበርሲሳለን ቱቃ ካናሞ ሞቱማን ሆሪ ሀጋኑ ጋውባሴ ከሳሩኑ ይዋናምቱቃቲ ማቲን ሄዱ ገደጀለ ነመ ሄዱቱ አከ ካናን ገደ ሀጊቶክም ቦሃ ዩጀደ ባንኩነን ቁርማት በረና ሲላ እጆሌ ኩመድብ ሄዱት ሁለቹፋ ማለጀደኒ ቁርማቲ ኩነና ሀፉን አጋም እጆሌ ረክስ ጀዴቲን ሬፉ ኢታና ትጋፈታማ ቢሮ በርኖት ሮሚያ ኦቦፊት አበራ ፍንፍኔት ቢልብሌ ዱብስ ታንጫላሞ ቁርማቲ ኩን ሀታሙን ኤኑታቴ ማልዳጌተን ጀናን
አቱን ለበከማ አባባ ሰለ ያከረ ካናንጀራ ወንገሩ ቁርማቲ ቺባውንታ ገምርከናይ ቦደ ካሚ ያከራብሩጨ አካባቢ ላይ እንገና ከንቆራታ ሙታ አማፍደሩ ዮለኒ ቆርማታ ካናይ ሰበይ ካሚደም ግራ ካኒ ደም ግራ ካኒ ቆርማታ አርገተ ግራ ጋራገሩማ ዮለ ወረጭሞ ካኒ አደባቱን እንደንደዋንደ ከዳቦተ የ
ኢጆሌ ሀጋሚቱ ቆርማት ከናፍ ቆጳይ ስለፈደቹ
አማለኮሳን ባንዳን ኢጆሌ አማለኮሳን ታመነ ደብረ ግራዋንቴ እዚ እንካባነ ኢጆሌ አማምጣጣቴ የደባቱን ለደውማ ቆርማን ይበለመቸው ነጥቅን ከነው ቆፋ ወጥ ለማስተያየት ካሊቲዮ ማንም ፕሮግራሙራ ተብረጥ ረኮን ከነው ኡመኔ ከኒ ኢሳናቼ የፈንቺ ከቆሮማና ካንታውዚ ካንሞ አማ ተበጀረ ካናደበጀራ ገሩ ኤግዛክትሊ ለኮንታን ካናዳ ካንጀሩ ሲካን እንደንደው
አከዳ ጋውጅዱት ናኖ ኦሮሚያ ለከ ሰለታናን አላለታናን ነሚ ሀግቶ ኮብልብሌቲን በራቶቲ ኦሮሚያ ዲዮ ታና ቆርማት ፍዳቹ እንደንዳኒ ማልጀናን ዱራ ባራኖቲ ሪንቱሬ አግጂ አፉሪሻኒ ባራኖቲ ሪንቱሬ ዱራ ደረሳ ጀቻ ጋፋቻ ቱራኒ ጀዳኒ ዱቢንቱ ንሳኒን ባቴ አከ ቆርማት ዱራ ዳባርሳን
ሳይ ነገኝ ያንን ደጎ ኢሳይን ደጓል ኢሳን ነጋባቴ ሲንጅሩ ታይስሞ ኢን ፎርማና ደረቱ ንረቲኒ ካንጀሮ ከአከብያቲ መረተኔ ሲከኒ ያደረው ታማሌ ካንዲፋኒ አዴራቱ ንረቲን ገሬ ከነደባቴ ጀሩሚት
ዮም ዲቴቤያኒ ጀቸረገንተን ቦፊት አምባም ዮም ፍዳታኒ ጂአም ዱባትሞ ካወጋ ካናንዲ ሰሞ ቆርማት ካዮም ፍዳታና ማካ
ቆርማኒ እንባን ቆጣ የሮ ቆጣው አማ የሮ ጀት ኪንከናን
ጋፊ ቢዮሌ ሳዋንታቴፊ ሚኒስትራ ዴቢሱ ፈደንዳ ጀቹና ኩሞሮሚያ ጋፈደታን
ጀቹኒ እኒ ታንኒ ምርካናው አማቀጥኝ መገጠመ የሮ ምራፌ ከነሮ ዲዮቴ ኪንከናን
አሃ ወምታት የፉዩ በረተውት ኩታ ኩዳን ይላማ አግሁም ሄዱ ታው ደንዳን ኦሮሚያ ከይሳ ስለ ቆርማት ካን ቆጳ ፉዳቹ ፉቆጳን
አይሳ ለቆጳ ምቲከን እንደንደው ካን ተባንኛ
ሀያላ መቦፊት ያበራለ ጉዶ ገለቴ ፈነኩምሬ ፉለ ጀነ ወንቲ ቆርማት ኩታ ኩዳን ኢላማ ከበራና ሐምቢሲ ጀዳኒ ወማህዱ ማጋዳዶ ውጅረን ሀጊቶኮ በረቶቲ ኦሮሞ ህዱን ዋንን በራተኒ ፊ ሀ ቆርማት ኩንዱረ ደረፈሙ ማሌ ጀዴቲኒ ጋፋቹ ጋፋቻ ቱሬ ጀዳን ሀጊቶኮ ገሬ ሞርሚቶታ ገሬ ሞርሚ በረቶት ኦሮሞ ማቲ ፊናም ህዱሌ ደበላኒ ሐምቢሲ ሴ ጋፋቻ ቱራኒ ጀቹን ዱበት ወርጋፈነ ጀርከይ ሰቶኮ ደርገጎ ጆሃር ማመዲቲ ሁጂ ጋራይ ኦሮሞ ፕሮቴስቶ ካናሞ ሞርሚ ኦሮሞ ጀልቀባኒቱ ሐምቢሲ ሴጀዳ ሚፈከን አፍጋሬኒ ኦሮሞ ፕሮቴስቶ ካናሞ ጋሬታን ጋፋትቱን ኢንማኒ ሐምቢፍቴ ጀናን
አቆም በከሙ ኦሮሚያ ከሰቲ ባትለ ጀሃን ደብረ በርኖን ንሽርና ከነማ ኢንቱሬ በረቶን ቆማት በየለሳ ፍለተን ዮትካት ጀያሸኒፍ በርኖተ ሽርና አርጋቹ ኢንቱሬ ከነራ ካንከ በረቶን በርሲሶን ኒፊማቲን ቢሮ በርኖት ኦሮሚያ ቁነሙዳን ጆለንቱን ሂንቆፖፍኔ ስርካ ቢለሰቲ ዱርጎሙ ሂንደንዳኒ ከናፍ ቆርማን ኩናቺ ደረቴ የሮን አከደበለሞ ፈንጀው ጋፊ ደየሰኒ ቢሮ በርኖት ኦሮሚያ ዚስ ከሰቲ ያደ ከን ፉነቴ ፌደራል አፈቀደየስ ረጋቀውና ሞቱማን ፌደራል አገሩ ያደ ከነ ዲዱን ቆርማትኒ አከብረተሙ እሰ ኤገን ሙርቴሴ ቦዳ ዱልሊስ ኒየገለ ዱልሊ ኩነስ ቢልቢላን አዱኛ ወቱራ ቢየከሳይስ ቆርማን ፈና ከደብው ከዳቹ ፍት ወይዋቹ እትቦገ ከዳፊ ወይዋቴ ሰከናለ ወሶይን ለገፈቲን ገረ ቆርማታ ትትደማመ ተርካምፊን ኢሰዱማ ፉለተሙን ድርቀማቴ ተርካምፊን ዱማቴስ ቆርማቲቻ ባሰኒ ራፍሱራ ቆርማን ነገ ሀከም ጎለቦዳ ቻልፍኔን ባፍኔ አመለ ሂሬዱማ ከለስ በርኖት ከፌደራቲቭ ከነሜ ቱሬ የሮሳይለ ሀርከ ከነን በርባነ እንማቱ ክይበ ያድጀውን እፍሰ ከንምክስ የነኒ ሰነራ ካኔ ቆርማን ኩን አከገጥኒ ፈምቦረን የጁዳ
ቆርማት ካን ነሚ ገድላክ ሲሄን
ዱራ ገራ ማቲስ በሲሶታን በራቶታን ዲያታ ቱሬ ኦገዮታ እንዲያጃ ቱሬ ሰምቦዳ የገሱን ዲዳሜ ዱሊ መቃወሮሞ ፕሮቴስቲን ጋ ዱለ በፈደዳቲ ዱጂ ያጃን ደብረ ካነ ጎነማ ቱሬ ዱለ ሰንከሳ ተኮከናቲ gaddidame booda tarkaanfiin qormaata baasuu kan murtaa'u koreen dhaabbate. Koreen sun sadarkaa adda addaatti irratti hojjete qormaaticha harkaan gahachuu danda'e.
Koree jechuun koreen tun ta'a.
Walumaa galatti qabsaa'ota Oromooti jennee deemuun gargaara barbaachisaadha. Qormaanni kun akka hafu maatiin, barsiisonni, barattoonni yookaan guutuutu gaafataa ture Oromiyaa guutuurraa jechuudha. Qormaanni kun akka dheeratu gara fuulduraatti akka dheeratuuf gaafataa ture sun hin didame. Samboodda lakkoofsa biyyoolee barnootaa aanarraa hanga federaalaatti intarneetii irratti maxxansuudhaan uummanni addunyaarraa akka bilbilu godhame. Kunis hin fudhatamne dhumarratti. Qormaanni harka seenee harka erga seenee booda hojiin hojjetame tokkoffaa qormaanni kun qormaata sirrii ta'uu isaa mirkaneessuun barbaachisaa ture. Kun egaa dhibbaa dhibbatti mirkaneessuun booda carraan dhumaa mootummaadhaaf kenname qormaata kabajaadhaan yoo haqxan haqaa yookaan ni baafama kan jedhu kallees jechaaf dabalatee warreen qormaata keessa jiran hundaaf raabsame. Kun egaa hojii uummanni keenya waa hundaan wal ta'ee waliin dalagee injifannoodhaan irra aanee goola beedha. Ilmaan Oromootii fi akkasumas sabaasabloonni Oromoo biroo kan Oromoodhaaf naan keessatti hirmaataniiti kan injifannoon kun argamuu danda'e.
Wamtaa Teefuyyuu akka ministerii barnootaa obbo Shugguuti jedhutti qormaati kutaa 12 kabaranaa dhiyoottuu gaafiin itti kennamu beeksifama. Taam caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin ennee gii jalqabne daqiiqaa hamma daqiiqummaa 11 garma 81 nuuf taam caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatisi. Akkuma reefu illee oduu irraa dhageettanii ardaa Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaan Memooriyaal Dee jedhan guyyaa dhiiraaf dhalaa waraana Ameerikaa keessatti lubbuu dhabe yookaan ammoo waraan sun keessa tajaajiluu jiruu fi waan gargaraatiin biyyaa hojjetitti ulfeessanii rakkoo isaa irratti mari'atan gara qophiitu jibee san deebisa.
Guyyaan goototaa jalqabaa kan ayyaaneffatame bara 1868 keessa ture. Ayyaanni kun bara sana bakka awwaalchaa as naannoo Waashingtan jiru Arlington Cemetery jedhamutti kabajamaa ture. Waggaa waggaatti uummata miliyoona 4 ta'utu bakka awwaalcha kanaa daawwatu. Bakki kun Yuunaayitid Isteets keessaa bakka awwaalchaa beekamaadha. Lafa heektaara 250 kan qabu innaa ta'u waggoota 100 hedduu dura mukkeettii dhaabamantu keessatti argama. Awwaalcha kana keessa dhagaa adaadiitu dhaabamee jira. Kanneen 400 ta'an barreeffama bifa warqee ofirraa qabu. Kunis kanneen badhaasa meedaalii jechuun badhaasa waraana biyyattii isa olaanaa argatani. Bakka awwaalchaa kanaatti kanneen awwaalaman keessaa hoogganoota siyaasaa, aangawoota kaabinee, abboota murtii mana murtii muummichaa, hojjettoota dhaabbata hawaa yookaan astiroonaats, atileetota dabalate, hoogganoota amantii, narsoota, garboota duraaniif oduu gabaastota dirree waraanaatu keessatti argama. Bakki Arlington Cemetery jedhamu kun duraan qabeenya akkaoo George Washington ture. Bakki awwaalchaa kun awwaala loltoota kanneen waraana seenaa Ameerikaa keessatti wareegamaniitu keessatti argama. Miseensa waraanaaf jalqaba bakka awwaalcha Arlington Cemeteryitti kan awwaalaman William Christmani. Caamsaa 15 bara 1864 loltoonni eenyummaan isaanii hin beekamne asumatti awwaalamaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen 1,000 ta'an kabroon illee bakka kanatti awwaalamanii jiran. Bitootessa 4 bara 1921 Kongiresiin Ameerikaa loltoota Ameerikaa kanneen lola addunyaa tokkoffaa irratti wareegamaniif eenyummaan isaanii hin beekamne akka addaan baafaman raggaasise. Kanaaf siidaan awwaalcha loltoota eenyummaan isaanii hin beekamne illee achitti argama. Garboonni duraanii 4,000 ta'anillee bakka awwaalcha Arlington Cemetery jedhamu kanatti awwaalaman. Kanneen keessaa tokko James Parks jedhamu. Jalqaba bakka awwaala kanaa kan qotanillee isaan turan. Bakkuma kanatti dhalatanii achumatti garboota awwaalaman keessaa isaan qofa. Pirezidantoota Ameerikaa 2 bakka Arlington National Cemetery jedhamu kanatti awwaalamaniiru. Jalqaba bara 1900 keessa William Howard Taft, bara 1960 keessa immoo John F. Kennedy'tu asitti awwaalaman. Lammiiwwan biyya alaa 65 bakka awwaalcha kanaatti kan awwaalaman si'a ta'u kana keessaa rahiddun lammi wan Britain yota'an digdami ja'atu achittawalaman enyumma sani kanin bekamne dabalate kudanimmo lammi wan Vietnami misen sorana America maramiti kan Arlington Cemetery tawalaman kan achittawalaman kan neniero amma warana ratti bobba anif gadamoji waranati erga bara 1948 qabe guyya kamisajechun guyya gotota dura loltonne America murna sadafan alabat tiqqo bakka awalcha kana dabu wagga kana loltota kuma tokko olta antu alaba kuma dibbalamaf kuma digdam bakka awalcha kana radaban loltonni kun awala loltota ofisani be kanirralle alaba dabaniru awala kana toraja affa bakka America ke sana magaddisisu jechun waman sababinsas loltonni tora kana rattawalaman lola America bodana kan Iraq ef Afghanistan ke sat kanen wore gamani President Barack Obama'n guyago tuta kanat sirna heddu gegge suf karor saniru. Kana kesa, irota avdu bertota warana United States kesa utu tajajilani duan kabajan yadatani jiran.
So on this day we honor the sacrifice of the thousands of American service members.
Guya kanat irota fi dubertota lamiwan America tajajil tota warana kuman lakawman. Kanen erga halella fulbani kuletoko aslubu sanin waregaman. Gotota America kuma lama fi dibbalama kanen waran Afghanistan ratti waregaman kan itti yadannudam
gare tajajila gadamoji won waranaf misenso ta warana kasumas hugano ta gameyi kan warana walin har aganama White House kesat cire walin qoddatani jiran bodarras presidentichi bakka awalcha Arlington National Cemetery jedamu targamudan awalcha loltota enyumman sani himbe kaminar darara ka aniru Qophiin Amerikaa ummata shee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tam jaga sojirta turraadu ni VOA sagantaa afaan oromooti misirba Billy Ray Cyrus kana risanii kenna Give All waan qabu cufaa itti kennee jedha qophii kaardaa sanaaf.
Called him Sandy Kane. Few folks even knew his name. But a hero, yes, was he. Left a boy, came back a man. Still many just don't understand about the reasons we are free. Can't forget the look in his eyes or the tears he cries as he said these words to me. All gave some, some gave all, some stood through for the red, white, and blue. Some had to fall. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall. Some gave all. Sandy Kane is no longer here, but his words are oh so clear. They echo throughout our land.
Tam jaga sujjitan turade ni VOA saganta afan oromoti Billy Ray galatefna kopinten tarda tanuma kopi boritine alagarra gam kenan daganu bulam saganta fana marajalqa
to help their fellow man. Love your country and live with pride. And don't forget those who died. America, can't you see? Oh.
all gave some, and some gave all, and some stood through for the red, white, and blue, and some had to fall. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall.